wakufanya kwako nisaende. Umenikamata moyo, nakosa cha kufanya mwenzio, na unavoingata hiyo kamoyo kana kwenda mbio mbio. Kwenye baridi sigandi, unanipa joto, na si unajua sipendi mambo ya kitoto. Rote rote
rote rote
asna siko
asna siko
haste haste roho nae. Rote rote
rote rote
asna siko
asna siko
haste haste roho nae. Nakwenda faster speedy, ndo maana mekuweka kwenye melody. Usijoka wafata wa migodi, ukaniacha mi kwenye baridi. My sweetie, my darling, my chocolate, sukari. My sweetie, my darling, my chocolate, sukari. Nonara, 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 nonara.
Penda mami sunajua, nalivu mzuli, macho yako kile nua. Tukiwa ndani kita ndasilale fo fo fo, ukikatika moja mbile toka sili fo.
Rote rote,
rote rote,
asna siko,
asna siko,
haste haste, roho nae. Rote rote,
rote rote,
asna siko,
asna siko,
haste haste.
Beats.